Macadka Walbarashada Caafimaadka BMI Baydhabo Medical Institute iyo waliba magaalada Baydhabo soo gaaday xaflad iyo ka qalin jibaan ku dhawaada 500 arday Hanas Oyo Bardenga culumta caafimaadka Hanas oo muddo iyo aan fadhiyanga sidiyo heerka geeg roogan iyo handeere lahaayanga xaflada ayaa waliba la kamarta qaaday mas'uuliyiin ku tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya hano kumide maamulyaalka iskuulada iyo jaamacado bahda caafimaadka aqoonyahana iyo waalidiinta ardada intii xaflada dareertay hano kumide ardaday ku qalin jibiyay macadka caafimaadka BMI ya waliba iyo bandhigana wali ay ku bardeen macadka taas oo qanciidi waalidiinta iyo martidii xaflada ku qayb galay qudbada badan oo lagu jeediyay xaflada ya waliba la ka amaanay maamulka iyo macallimiinta macadka walbarashada caafimaadka BMI ee magaalada Baydhabo kaas oo dadaal iyo waqti badan bay ku biyeen sidii Yohan Saar lahaayeen ardadan oo waljaabo iyo baradanga biray in adeega doonanga shacabsho ankorentii hana kumide ardada ayaa goobta waliba iyo kubanikana waliba iyo kubaradan macadka walbarashada caafimaadka BMI ee magaalada Baydhabo
by voter rule in molding a student's life. Some teachers remain our memory and BMI teachers remain as a memory which is unforgettable as a key to a few life problems. A teacher imparts not only academic knowledge but also shares ethical values and imbibes morality that shapes our personality as a better human being.
BMI, Guinness Educate of Education. They're adorable and lovely tatros who are really ready to work for their generation. Any adorable and adventurous students who want to get advanced knowledge, the admission is open. Everybody, teachers and students are seen in BMI. Let me tell you a brief lesson in our school. BMI is like a exist, a root, a achievement of a compliance. Any kind of students of BMI students are tactically trained at every side of education. It is a commendation of all Somalia students, especially the Southwest students at any level. BMI teachers accumulate and accurate all upcoming generation to upgrade into higher level students.
Marta sharaftii ku qayb galay xaflada ya amaan ii bogaadin ba injeed yinga maamulka iyo macallimiinta macadka iyo goona saas oo kala ardada kala dardaarmi in iyo markaasay si xoojanga aqoontiyo dhiniga caafimaadka siyo bulshada iyo walanka taran biriyaya
si gaar ah meel loo amaana faday macallimiinta macadka gaar ahaan ustaad maxamed deeq runtii maxamed deeq wa may rekordne may ka tiri korne haldoorada walan dhalinyaro ee aqoonyahan ee ansurun bulshadan runtii haldoorada iyaga xisaabo korna insha Allah ta'ala maylanana ilaahay meen ku duugana cimro dheer oo cibaado leh insha Allah ta'ala ardayda taas oo kale may rajeeyeen walbarashada iyo sii weydan oo geega marqaatada ku eena macadkan gabagabadii oo kasoo biyeen in walbarashada oo sii weydan insha Allah ta'ala xafladtan lamideen oo ku la qayb qaadato doona insha Allah
shirkadoon oo maraa IBS Bank oo asaasoo kale sanadkii la maadiyeen nataab diriyay dhammaan qof arna qofkii title waliba inta ka fadhi may si la eeda ma santin ayaa sumo mubaarak na tagar furfurwaan aad jidda biro hokal dhammaantaan insha Allah adina rastaab mudishari barbudka nati dhammaantin nebuwa arroti insha Allah adana title waliba may si la ngay lera ya antawale get may buwa happy congratulations DMI Dayu waqtu wala gaalana la yarre ma ilaahay si ku toogay ilaahay ma nabo ku toogana tan yarri dadsho deegaan sho bulshadu aan faali in ilaahay si gada insha Allah ila yarre
baad tahiyya ilaahay ya mahad iskelan may mahad bilere injeeliyay ustaad maxamed oo xtaar oo ah hal door umadeen hal ku dhigay way banagado dooneen geedka maalin bishaare ee uu bishaarada maylad uuna baafiyaana aragdeena warbarashada iyo aqoonta sara nideersii iskoolka ama machadka b m i geedka waa bishaare eedan qiimo badan arday qaali ah maa shuftu kuula cumri horma aragna nololay 500 arday meel fikran jibiyaasa waa lan oday oo aha macalinna aha laakiin way arrintaas ii suuri geliyay inaan araga ustaad machad arteen mukhtaar xaqiiqatan geenka safar ahaayey safarkan weyinka baaqsaday ustaad maxamed markii aan aragay shalay taleefoonka kiishe machadkee qalan jibiyahay markii ari safar shaqa injaaday safarkan shaqa kansali sababta aanan kansali machadka qiimaha u shilleeyo ya qalbigay eerkan ku weyno
intaasay kureeda gabagabadii yaa waliba shahaadooyin la gudoonsiiya ardadii ku qalan jibiday caafimaadka si bareeya lanka aqoonsada iniyo baradenga qaybo kumid ee caafimaadka